Yeah, moto. Moto ni kitu mbaya na ni kitu poa. Inalingana unatumia kufanya nini. Tangu nijue moto.
Yeah, oh, hit the loop. Sneak, rabbit. Ini moto bana, pigia mafame size.
Ini moto, nani, leta maji, story ya msoto nani, uyo si rabbit niko, dani ya booth na exercise kipaji, na bitch ni ya loop, plan tunajenga ganji, ebu nisonge mami, nisi joto flani, una class kao dijo, honestly, una curves kao dijo, wa geometry, nina idea flani moto, nilikuwa na kwa ndoto, na kitu tulifanya, ungedhani taekwondo, tuiwache poe mami, ni moto moto, ni nini umeanza mami, oh, umeitoa juu ipeleke chini. Oh.
Kani moto, moto, moto sana. Ate po. Kani moto, moto, moto sana. Ate po. Ate po nani? Ate po. Ate po nani? Ate po. Ate po nani? Ate po. Ate po.
Hii ni moto, nani? Leta maji. Sasa unanionanga kwa screen. God daily, utadhani rabbit, yuri peanga teli. Yeni, moto visuit meke kwa menu hoteli. Ana dress code moto, propaganda na porojo. Anaumiza, yeni wizard na bangle kwa mkono. Anaitisha na mini skirt, ananitie joto. Ananiita na mini KMC saim moto. Utanipata kwa inamba ama kamo lolo. Tuwache poe mami, ni moto moto. Ninyunu meanza mami, umetua juu peleke chini.
Kani moto, moto, moto sana. Kani moto, moto, moto sana. Ate boy nani, ate boy. Ate boy nani, ate boy. Ate boy nani, ate boy.
Yako ni baridi MC, weka maji. Kwa gas kuka, uwe mhot, kaa Tupac. Na ukienda kufunzo upate sindo walimu. Tukingia kwa chat ni good morning, good afternoon. Demi yako anani love ni good morning na panty ya blue. Mapenzi na mpa tele, muulize ni good. Ebu mwache sai kwa vile ya kutreat right. Na jawai jayeti una lips nice. Auni una waste time, unafau think twice. Aku peleki autaki, lewa na shout we ni queen na ignore. Unaitaji kingdo kupende more. Sieti na kuslice, no.
Kani moto, moto, moto sana. Ate boy. Kani moto, moto, moto sana. Ate boy. Ate boy nani, ate boy. Ate boy nani, ate boy. Ate boy nani, ate boy. Ate boy.
Watoto mscheze na moto nyumbani. Na wazazi mwakikishe mmeka moto mbali na watoto. Ini onyo. Rabbit.
Yeah. Rabbit, unajua Sneed. DJ Loop. Na this yani ni vitu moto yani, unajua. Cause watu wamekuwa kileta vitu baridi kwa chat. And I'm tired of all that. Yeah. Sneed. Nandilombia kuna kitambo. Ajui vile kuna kam na vile kunaenda. DJ Loop.
Ini moto.
Saino mafame na wanafika. Ai, Nairobi City Council.